baby wenkulaba wenkulaba obonsika uli wenkulaba wenkulaba obonsika baby wenkulaba wenkulaba obonsika jaka we akakumunda mumatumbi nga bukendeya teka mukifuba kyompambatira eza mukwano tomta girl never stop we kale kikole kulwange wano mungi kunkanze togenda nontangwe mbale mupaka kukumi kutuse wano musaunzi chanja wabulumi sola panti yolo tuyanyanga musambi wakapira nakabugu mkawira kuno mutima gukubira muchenda leta kapima ulilize kuba wabulungi wa sukasaro wabaleka bali bali kunziru ogonda nyuma ipiro pande comfort yesinga wetai na yenze wenkulaba wenkulaba obonsika baby wenkulaba wenkulaba obonsika uli wenkulaba wenkulaba obonsika baby wenkulaba wenkulaba obonsika wansika attention is to my song affection really I'm in love relation baby make a rejection of me zenwana okubera olingi gwana when you call a big nana kakaba kaserenge toba kanino kakubera okusomoka mugalayo jya kwangu wanzi jenkusange baby sijenkusange allow me to touch your body mpulire mirembe nyuma laivu chiri joli tuchu sinze wendi as long as you love me I love you nayanze wenkulaba wenkulaba obonsika baby wenkulaba wenkulaba obonsika uli wenkulaba wenkulaba obonsika baby wenkulaba wenkulaba obonsika.